Yeah. No, into ebangeni ngivakashele lesibhedlela ukuthi ngonyaka odlule lesibhedlela besingenawo ama-comserve odokotela ama-audiologists, physiotherapists and all the ama-comserve bengekho la emaningi. Kwaba nesikhala kakhulu kwa isibhedlela phela esemakhaya esingenawo nodokotela abaningi. So namhlanje ngizile ngizobona, ngiyajabula nje bangaphezu kwamashumi amabili ama-comserve alana kuma-fields ahlukeneyo. And number two, nokuzobabona-ke ngibabonge nabo ngokuthi bathathe i-decision ezosebenza isibhedlela esikude kangaka esemakhaya bazolekelela ngoba bazingane ey'ncane bazothola besenza kule sibhedlela esinjengalesi. Into le ebonga efuna siyibonge kakhulu. Kodwa-ke le sibhedlela uma usibheka naso sibhedlela esithi sisebenze ngokuzikhandla kakhulu. Ngijabule nje kade senza ama-world round ngibona isibhedlela esinemisebenzi emihle kakhulukazi lapho kubelethwa omama, belethiswa khona omama. Senza kahle kakhulu, funa sikuncome lokho. Into-ke eqhubeka ibe yi-challenge yale sibhedlela ukuthi-ke sisemngceleni we-Eastern Cape. KwaZulu-Natal. Therefore kukhona iziguli ezikhona la eziye zibonele esibhedlela. Mhlawumbe kube khona ingxaki ukuthi zilandeleke emakhaya, kanti phela kufuna sibabheke abantu abadla imithi yo-TB, yo-HIV, ama-ARVs, nabantu kade bebeletha kufuna sibabone sikwazi ukubalandela sibathola. So lezo zingxaki-ke zizohlala ziyikhona nje, so funa sizimanaja kona siya phambili. So-ke uzobonga-ke ne-management nendlela abasiphethe ngayo isibhedlela, nokuthi nami ngizohlalakala iy'nsuku ezimbili ngibasaphotha, ngisebenze, ngibone iziguli, ukulekelela nodokotela nokuzobabonga ukuthi nami ngikhona, ukuthi ukusebenza kwabo, ukuzikhandla kwabo, ukuthi bathathe isikhathi besuke kude kangaka bezosebenza la bazinze kule sibhedlela, into ebongeka kakhulu leyo.
Siyabonga.